akım düzeyine gideceğim ama güzel ama ne desin ben alakam için sakın.
Ne kadar bir çocuğa sen yavaş olur bari. Dura sildi be seni bir dura ne kadar. Halatini ucu barbada çudan da o sitar iman anjana mi website ile yarkabı tekabı çöp.
Hayi kopi fıtani kalama. Kopi fıtani kalama.
Yen yen.
Hayi jal kabarati jo Kanada jatani.
Hayi.
Jo bank Kanada tu. Etan sudana mu. Harka mir. Harka bitarati. Fif fa harka mir gatrati.
Hayi.
Barra jirtu mo dagge fa charger mo mek.
Sagale wara bacha jira baka.
Hayi akasitis ni randa hama. Eyi bakka shin ibetti me devsani gitam bilbilu dandesu. Jo bank Canada ni gafa si gota advanced kan jaru sinif fa. Arka mirgarati isa tuktu e chuda. Gafa isa tuktani. Yolati nolle bayi tu sinif fa. Karaga jala dimpani. Intended applicant kan jaru tu isa jala gatani ti Canadian and international candidate kan jaru dra isa tuktu je chuda. Gafa isa tuktan employment grouping isa brand dra. Employment group kan jaru jala temporary foreign workers kan jaru dra isa tuktu e chuda. Gafa isa kana tuktani gama gubati view jere isini dufa view kan jaru san gafa tuktani. Hojilem by A2 rufaje chuda biyarabiyati kan yero yeroti government motumman biyesani achurati website kanarati galakisu kan jalagaltani kan sinitao barbadu jechu fakenya fi konkolachi summayote e driver kan jaluni jira isatqutu isagafatuqtani wanti achi jalatti malakaisina rabarbachisu achi jalatti sinitarres Barumsaanis haa ta'u barumsaanis ta'u haa baatu dokumentii yoo gaafataniif akkanumatti ogummaa qofa yoo gaafataniif wanti isaan barbaadan achuma jala jira isuma jala laaltanii dubbistanii how to apply kan jedhu jira gara jalaatti akkamitti iyyachuu akka dandeessu weebsaayitii how to apply kan jedhu san gaafa tuqxanii weebsaayitiin imeelii isaanii isiniif kaa'u. Imeeliin isaanii jiru imeelii isaanii sanarratti tuqxanii. CVC application letter ergitu fi je chute standard Canada ti copeste ergitu fi CV le standard Canada Google re search botani fakenya lalu dandesu gafe ergitan maljeta mamlaki
Google re maljede search gora
jal qabaratti jo bank Canada ti search gos jo bank Canada ti gafe search gotu arkam rgat ratti advanced kan jedhu sinif dhufu.
Ayye Google irraa buusee akkaataa itti gootu yennaan hin jedhee bara.
Eeyyee Google umarraa wanti hundi ilaalu jalqaba Google bantee jobbaan Canada ittanii search gootuu mii?
Kanan gootuuf Google irraa maani miti reen?
Eeyyee hojiidhaa fi bar.
Tokkoon agaleera kanaafuu Google irraa download gootee ilaaluu dandeessaa jennaan asii.
Eeyyi la kan hin jedhee CVC application letter in jira miti kan ergituuf isaaniif waraqaa qopheessitee waraqaa ayyannaa keetii waa'ee keetii kan ibsu waraqaa xiqqaa irratti ibsu qabda. CV jechuun isaa hojiidhaaf kan iyyattuun jechuudha. Isaan immoo CVC application letter email irratti ergitaaf jaraaf jechuudha. Isa ergituuf sanii fakkeenya isaa immoo akka fakkeenyaatti fakkeenya tokko laaluudhaaf ammoo CV yookiin application letter standardii Kanaadaatiin jettanii gaafa sarchi gootanii isiniif dhufa. Akka fakkeenyaatti isarraa kan biraatti Google biraa jala galtanii standardii isaa laaluu dandeessu jechuu barbaadeetan. Si dhufe si galee maamila keenya. CV akka fakkeenyaatti kan biraa laaluu dandeessu. Bakka Kanaadaan CV jettee yoo sarchi gootu. Siif dhufa CV bareedaa laaltanii filattanii kan isin hojii wal madaalu gochuu qabdu imeeliidhaan isaaniif ergitaa jechuudha. Gaafa isaan dhaqqabu miseejii si ergu miseejii si ergan sanarratti amma guyyaa amma fakkeenyaa fi hanga guyyaa 20tti eegu waan ta'eef hanga guyyaa 20tti guyyaan dhumaa yoo ta'e hanga guyyaa 20tti wanti tokko miseejiin si naqqabu jechuudha eeguu qabda hanga guyyaa dhumaatti. Gaafa guyyaan dhumaa ga'ee yoo filatamte miseejiin siif ergamaa. Miseejii san jala galtee wantoota gaafatamte piroosesa tokko tokko dhaabbanni tokko tokko biyya kanaadhaa isaantu yoo fudhatu.